game.
Kilala, wanze kulala wewe, afundo nlale mimi, ni kulinde madhara. Visi kusumbue, vijini visirani, hata kiwaga na njaa. Uwanze kula wewe, afundo nile mimi, hata kama sijala. Ukishiba wewe, ndo furaha yangu mimi. Ya habibi, natamani tuwe ndege, tukiruka mabawa ya gusana. Ikibidi penzi tuliweke zege, tuweke ukuta wabaya wasitone. Raha zizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situ ambatane. Tuweke ulinzi penzi lisiwe legelege. Aiwe, ai baba.
Baby nimekumiss, nikutambie hadithi, huku ukinikiss. Mina wewe, mina wewe. Baby nimekumiss, nikutambie hadithi, ukini kiss. Mina wewe, mina wewe.
Nitakupa roo, takupa na mtima. Nitakupa Kariako, Dar es Salaam nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba, afu kwenye mwili taji chora chora jina lako.
Umepewa macho unione mimi tu, umepewa sikia unisikie mimi tu, umepewa mgongo nibebe mimi tu. That's everything I do for you.
Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya gusane. Ikibidi penzi tuliweke zege, tuki ukuta wabaya wasitone.
Ya hazizi pumbi